ngizama kwalile sengiyozama kwelinye ando lwami lahluleka lona kunini ngizama kwalile sengiyozama kwelinye.